CKMusicPromos.com.
Yo, see Dash. Rock them beats and let them know the true roundness.
You know what it is, right?
The young boy of Chingola. Get in my face, the king of the kingdom.
Abaku 199, Sky Tiger. Abafumina King King. Pano ni King Jos B. Commander Boy Pano. Era Team Team. Havana Empa. Itim Twarikaka. Tabakakula. Chambeze Tumfwe.
Magai panda na mata twangala, kuri jobu kuri chapo job bangala. Ni chapo kale bungu tuatanda lo kwangala pachola ya mata twangala.
Ugu sub kechola emission, ganshkwe te fuire na taking a action. Together uru chelo ne chunguro, na bapondo baba mupatiro.
Ta twangala, ifa together uru chelo ne chunguro. Ta twangala.
Wanji wukisha kwa fresha kwa shida ndarama. Pasha alo mwame kukewa. Angata ukebe loko wa mwonewe kukewa. Dari kosa kwa mwameo. Beta wa timbo kutilo kulufyo mweo. Ase gai gai nopo nyafula gi. Wisa kama na nangu wakweba chama gai. Ase gai gai taifai kopo leka. Kipo ni aso mtalala no leka. So inena lipidi la vya chupanga. Nangutumale siwa mpela tarini shina chupanga.
Magai panda na mata tuangala. Kuri jobu kuri chapo job bangala. Ni chapo kale bungu tuatanda lo kwangala. Pachola ya mata tuangala.
Ugu sub kechola emission. Ganshkwe te fuire na taking a action. Together uru chelo ne chunguro. Naba pondo baba mupatiro.
Tatwangala. Ifa tukeba uru chelo ne chunguro. Tatwangala. Ifa tukeba uru chelo ne chunguro. Tatwangala. Ifa tukeba uru
chelo ne chunguro. Abaku 199 Sky Tiger.
Tatwangala.
Panda na mapena muni na ranjangara. Tatutina nangu ni kukwendo turengira. Ukukwata ama kashari kare. Kile nasa mwanga kayo pale. Ukufibo mbele tapisa pepambare. Samfrosin independa mazale. Jikumbuka koko chilo wikele. Rike kuchalo na kembo teta nkembwela. Na motumba njufuwa kwa chichauma. Mano ya nti mwantine ya wapachuma. Biketa kwa wana competitor. Aido mugarara nangu ni chifita.
Magai panda na mata twangala. Kuri jobu kuri chapo job bangala. Ni chapo kale bungu tuatanda lo kwangala. Pachola ya mata twangala.
Ugu sub kechola emission. Ganshkwe te fuire na taking a action. Together uru chelo ne chunguro. Naba pondo baba mupatiro.
Na twangala. Ifa together uru chelo ne chunguro. Na twangala. Ifa together uru chelo ne chunguro. Na twangala.
Pari jobu tatukata no mwenso. Pari kubomba ndakosha na maso. Kainga tofuma beso kutuita chivoso. Naritemwa awala ndapachuma. Shifuwa kukara 2 days ene na chuma. Tetande yangala fene nechola. Kukwa vilo kubomba elo lechula. Yame chitungu febeta. Ngori na chena kalaifu kukapenta. Yari vipapo basanga kumkuba. Ule bombo lemfatipi netfuba.
Uvi sana.
Magai panda na mata twangala. Kuri jobu kuri chapo job bangala. Ni chapo kale bungu tuatanda lo kwangala. Pachola ya mata twangala.
Ugu sub kechola emission. Ganshkwe te fuire na taking a action. Together uru chelo ne chunguro. Naba pondo baba mupatiro.
Na twangala. Ifa together uru chelo ne chunguro.
Chunguro.
Na twangala. Ifa together uru chelo ne chunguro.
Gamuli no mwafia, ala tuitento. Wane mfungo si mafia na Ryu King. Era waku Jeep, Sky C. Nagapondo, Stack C. Era SD, Kampani. Na poposi bashira paka tuke sture Kampani. Yari shibi kwa tasongo pa chingwala. Eko wa ala washita feta wa kongola. Fitske na richi poyo vale fwa echola. Nakumwana yankim na super mula. Kale wangwela peni buresa. Puri mani na kisi na boy. Uhuna 5J boy, era LP, era waku G. Na mitamba, na waze vya po, eo Jizo. Money 50, era K4, na Jizo Wauti. era sepoti na mitamba
Manager Smart P na mimona kini pala Chisa mazale pep kila Ela nox savage dire skinny na mitamba MK50 DHK big boy Avaku CHP na K-Wit
Smart Tiger, Smart Beastie, Smart K, Smart Dozy, Win Gezi, Commander Milena, Blackstar, Orontire Mazade, Basoma, Lil Fix, Lizzo Fighter, Skenke Skenke, Supakato.
Yo, see Dash, Dash, drop them beats and let them know that you run this.
Tone White, what a name, wanna think this a drum band song? This is a Crunch Time Music production.
CK Music Promos.com.